that I did, and no one knew. And no one thought that I can, and no one thought. Asijafikila bado nazidi pambana. In my life, mapema nyota subuhi na mchana naona. In my life, mtani lawama, vitisho laana, msada hakuna. I live to God. Mtani lawama, vitisho laana, msada hakuna. I live to God. I'm tired from Sveta. My life was not complete. I'm tired from Sveta. My life is not complete. Never give up, nachofanyana. Mipango kwa gap, nanganganana. Nikikuona napona na bila kukwama. Cause I'm the winner, nando baraka za mama. Yeah, baraka za mama. Kona kwa kona na salamu za wana. Hako mibona wala kwa kutukano. Nachokiona, hatuwezi fanana. Kona kwa kona na salamu za wana. Hako mibona wala kwa kutukano. Nachokiona, hatuwezi fanana. Mtani lawama, vitisho laana, msada hakuna. I live to God. Mtani lawama, vitisho laana, msada hakuna. I live to God. I'm tired from Sveta. My life was not complete. I'm tired from Sveta. My life is not complete. Mtani lawama, vitisho laana,